beat.
Oh my God, those moments najitonesha, nikikumbuka kovu ugeuka kidonda, hata mzuka inakata, najikuta kama vile nimekata motoma. Dead and buried, hakuna kunisave, muda na kumiswe toka January to December ma. Muda na kumiswe vile kichome kichanganya, na yale mabusu tele samini na yako samane. Inauma moyo, lipondoka tu kunyuma nikashuka chati. Nishakaza moyo, mwisho nimeshindwa kuvumilia mpenzi uko wapi.
Inauma, inauma, inauma. Baby nauma, inauma, inauma. Baby nauma, inauma, inauma. Inauma moyo. Baby nauma, inauma, inauma. Baby nauma, inauma, inauma. Baby nauma, inauma, inauma. Inauma moyo.
Acha nikimbize naone siya zani test. Kati usingizi usiku upatikani day. Kila nikikaa chini nakufikiria we naona oh my God.
Tokomenda, temane nawe, sonani nawe, squeeze na kesha. Tokomenda, temane nawe, sonani nawe, squeeze na vesha. Mure na kumiswe, vile kichome kichanganya. Na yale mabusu tele samini na yako samame. Inauma moyo, lipondoka tu, kunyuma nikashuka chati. Nishakaza moyo, mwisho nimeshindwa kuvumilia mpenzi uko wapi.
Baby nauma, inauma, inauma. Baby nauma, inauma, inauma. Baby nauma, inauma, inauma. Inauma moyo. Baby nauma, inauma, inauma. Baby nauma, inauma.